Alhaji Malifu.
Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Fili dambile to bogi jandiga fandu hala Mamadou Samassé ko jom nyalli sakrabe hedibe. Kawrtal sappo e jeddo balla rentrée littéraire fuddi nyandi talatarande bomako do hujinaaji kewdi yimbe ben jibbe livre ngaji ngari e maggal. Bangal mayda ito cinéma Souleymane Cissé nyandi sappo jane février 2025 bomako do guldibe makko hewbe holiti wiide o mo jogi non sanne andal golle cinéma. Yatra meden dossier semaine yowi do ben kewal bunugol dawlale Mali to ska soto tan holtama wiide ko buri tematati ciurngoji tayka ko dum sabin dun dingun sema korjo amen hande kikide alkamsari noko février 2025 bismillah sakram ñande tratare sappo jetti février nde fuddi kawrtal sappo jeddo bal ko wiyete rentrée littéraire bamako do e do sisli runde afrique hayebe ngal hikangal hinoto yawtagol jogola livre ngaji di mali ben le runde afrique yo kawrtal ngal nawtiri bindobe janginobe jandeji dure lugotobe artiste en jibbe livre ngaji irube le arnardu ben yambinde le balde joyi kabaru ben dewtede intal ak bilal ko hebena kedo fasango umar wegal e alcisse
Ibrahim Ayya kanyu lami ima daraju ngundide wade da kupinu dite rentre literer wunu kona iri bangal deute lenoko. Waliti dubi sapu wajiti chakititi kona iri bangal finatawa kanya fayotu ya wali fade deute ili wunde hebu de sembe. Hitani hika ndedu o yuhi mba yelti yana kwa hewe angal loka urital.
Setani nuzakeyon.
Hitani hika mide bisima do mbindo be deute Europe lede sapu e jego mle adnar alande mangal mutufu. Midnarda bamako kope imo yoto nukuleto livru ngaji yete lede amen difa yewa golleji di bibbe lede mali wadi hitane hikka hono rowane ko muko an wada musée de la femme musokunda miden tawedu ele chuude jangirdi do centre to fina tawa golleji mudum watte
dans les centres culturels
afrique yo rumde hayebe non o sisilbe ngarta mem de dum wattu juno ko yaati himbe le uyna chapan en joyom jangobe dewte kany en ngarta tawed le ngal o kawrital balli fitobe dewte du iwri le tatteji di fu adnaru ndu samira mayga gote njido jangude livreuji o holliti wi dum latu sababu so be jida ton e himbe le balli fitobe dewte be kany ko nande mudum be tottindira hakkilaji
Ngollo utugol dame yimbel bindobe dewte leede amendi wakati maw mo bindobe dewte fayato yimbel jangobe ko bindata ko wawi yidude joda halaji ana wawi wadde hakkun mabbe dum ngallo kawrtal ana faabo du san kaltidal hakkune yimbe kuri fu hitane hikka hore mo leedel sappo e jeegom wal hawrde e majji
miccitede wiide batuji mawdi kanye ngarta wadde do hen leede do balde joyi sisiliji kewdi do ngarta memere ton ko nayri bangal demokrasi e hewtude hore mudu fayato witta witta sukabe ko nande mudun
sakrama tuta klaj wadu ko ron bonga bemba am Facebook dun X ngotanabe ko min ngaji tumbutu ber e gar gandu ben itama e golle ko ben kabar mudum bitama halal bare ke nyen le batu ministre en wi talkundu holtam wi di kado an yaba mama sabi be do hinna golle ngona haniri be jeddi sariya be ben be jeyda dun e gube te rusi en e be gardun ji bu e ko nande mudu le jogola meri ngaji di fande le kabaruji ben no be balde sappo ben do e ramadan lumoji bambo di ani kewi kulentreji kan nonno di yafafe cuguji e wi ben kambe e wi jamarande no be darla dcc hinade teddingol ben cuguji di e lumoji kam jawbe ka holti wi alfu yataki bangal mudun lalay sawarti info hebe honko be ne kedda nakorato kinkiliba na yare sanne wattu ramadan maryam kune ciotowo dun novemba gila joni ke wallo ciogumudum
salo an me kan albat
rowande ni kinkiliba o anguro mudum ujinere temere jeegom ga hitane hikka ciogu o beedike jabbe kanyu dutti
hono kinkiliba nyamduuji kewdi fuddi tidude alhali mo bame suglam mudun no jamare sabi yo nyamduuji nawtorte sanne wattu korka
ciakor se koro unay joy e temere joy wonno nyalom hande o ka unay joy e temere jeegom be jeeyirta dum ndaru so tay ciogo o waram burde ni do e lewru korka kilo jaba bu chapan jeddi kulleji de himbe wa yaade ciagal mudum fe hono sikoro nebam kosam jikan ko nande mudum ka fu ana hewre lumongo tidala ana wodi ana hani ko be njoru momi wala fu landinal gal ngammi fewde lewru korka tew e liddi fu ana ti
commerçant en mobe detail info anditi jati ka do tidala nyamduji yogaji ka be do holti wiide kewal ciogo o na bili e transport e kanye kabar dundugul ngul e kokki tadi wiide
kay do kulle de wastaka fi hebeda le lewrundu
min grossist min detayandu lando jabi ka yimbe heban ko hasindine mudum fulo lewru korkon adugul kakiti warde ni won ko tiidi seeda sabi doñe en
c'est pas facile
ardibe djcc jabali sefade do kobar mudum kabe kuki tajrol wide dabreji fuf piyama yalla cuguji tongadi di natabe la joni e wi mabbe bidikaji kewdi bamako uddama sabi zafi teddingol cuguji sikoro
Suleiman Cissé ana andan en sonne golle cinéma holma ko dun na fam dille arnarundu no holtiri ben horajo ben dental itobe cinéma Mali Alu Konate ben mi hala ben igol ben oro hala bangal igol kanko ben Suleiman Cissé ben jawtiro nyande sappo jena fevri bamako do no kiti mayti mako yo aljumaare janguno fevri tiagal juma kanko Alu Konate horajo federaso Mali no fédération cinéma Mali on ko hani mo samalé sou ket da fastan ko Oumar Wagalo
Suleiman Cissé c'était
Suleiman Cissé yo ne djido cinéma sanne en gurnda makko fu o wadi yalla yim an djido cinéma wattu jono mayde makko matete sanne lekki mawki samiri yim el yaltinobe cinémaaji min e djude makko jangumin mi natino e cinéma makko hitande 1985 film makko no detta yelen cinéma mum min cekiti wadde odo don minnie min wonno bangé makko holitinde wiide tan o wadi ko watte fur yalla cinéma ne heba sembe le leedindi min ngara min tuugo cinémaaji makko jabbiidi di golleji di o fuddidi yalla miden jukkito o do
réfléchir pour continuer le travail qu'il a entamé
Studio Tamani projet mo fondation Hirondelle do Mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faaba mun itira Union Européenne e kanye e leede Danemark Suisse Royaume-Uni e kanye coopération espagnole
serngoji ko buli tamata tingoni taykaade ben gongi di holita de cuudi sarya sikaso le hitano 2024 ido kabaruji totidun ben dosu totama dosu tele mali ndano ko dum sambini ido serngoji ndano yimbe le hobbe mi halmu do sikaso en kuuji goddi yaron be don famu kado nako lali tangara hebe ne do fostango usman nyalwuri
to sikaso to vayotare yoroso e yelimani warde do bamako do yoga kilamu ben serngoji kewdi di yo sabe dewlindirobe be biraga fa gasa e wi mabbe bibbe rewbe yoga be analani ni latade jom en cuudi ka non tewta fam hon kan jogarade koy mu ben sini pamama
mo ko kangi furo
fo goto dulla wiide wala gor fu fani do mede e dewgal fes yoga be namuro waddi dum wotte fi dewgal do facebook le buli le nuku yambirji e gonande mu en biire suga be wotte sududu be gila yonali ayan dewgal gol habbe handi jonte dizima tati tagal mudun gal humte kasin ngutti fi watande hakilo ni suuji meden
n'importe comment
madu tarware yo andindo kabaro fina tawa gondo sigaso e hakilo mako amindirobe didon be fukaani hokede hakilaaji lobbi ila nata e dewgal e mako anwa sakade cergal
suusal ido nanji dum diri arhani yibe galle didde fufino darande mudun tendingul faaba o mandribe be sabi hunde heere be kuddi den no gollo be hen na
sarabe kan latade misalu lobo sukabe ngarab amondirde hakkilaji be jogi ko buri hewde fu woni ko sukabe mabbe du amata woni hakkilo docteur Moussa Cissé andindo kabaru neddako
cet état de fait s'expliquerait
do yo sabi amondirbe be landinaki no haniri bangal dewgal no do hulti non no seydou bajan kuati dewgal wana fefiji landan bu do han fu du gilale galle bangal tabuji inrado o abirado o bangal ne suuji do pama ko hewi le ngurda mabbe andude ko be kani hinnaade
da la societe
yalla charngoji ana buyto le leydi meden di foje tanju gura andido kabaru fina tawa holi tv de kaldal woni ko haani wadede
la communication ki
totondal hakilaji wala fi hakunde bamondirbe hewbe ndado be da latede kirondirbe woni waybe lendotobe nyamdobe bangi goddo duna yata neddo modo mbawdo latande be misal lobbo mbawdo haldube yalla nyifude basi o denno re metta ta kar wiide dum sabtata latade era oro alhali yawiyere ana yahabun ana hewa yadi
le leedi meden di handen jogabe hakkilo muben bibbe worbe kan hokkede hakkilaji lobbi gilla pamay sabi dun ana waabe din dum en hakkilaji lobbi yalla ana cala e taguji bondi sabi rafi hakkilla watta basi ko buri hewde fu le galle
dokkaten ko warjo hande sakrabe mi tanowa hultudi mi wotsa fu banga numero 116 88 56 56 sikki wala dus jotto noto to be goton hakle himoji modon bangal knof ni 3320 mere mere non ka fabbi fu buudi noga tawli telephone jum do sede yotro be magazine yotere men magazine yo kabaru sukabe de jobi dundo ben suka belahal gotal be sukabe boy wadde le galle jam moodi den no wattu jondi te kam wide gal do tawangal na wondi yebede le galluje de helen be dor famu lali tangara won ko be ne kedda hostango min Ousmane Niali bulu en kirejo
midi yottike le galle kamaran koobe o wattu woni mo sukaabe mbottoto sukaabe fu saaju heccibe o wondi noddi minira makko be ngara be nyaama e be jaa sukaabe sappo hawrito be nyamdude do leyal gotal en ko weli sanne himbe galle o
tumen ton wattu nyamduuji sukaabe fu fonden tan nyamde tumen to koy wattu nyamdu sukaabe fu fonden tan hinnaade dum le ta sa goto min sukaabe fu nyaamata so taji ko jul so bottaari wattu nyamdu e mbaawi yaadi fa sappo en sukaabe do la halla go nafaji kewdi ana hen ga enna min fuf nan tan nyamdude hunde dunde jimmi sanne
ka sariya gorko mawdo Burama Kamara bamidon o baro duubi chapan e jenay wondi wida tawgal woni ko wondi jokkininde e wi makko dun beydan sodde en dan hakkunde bibbe galle
le mandiri ndi den goro fuf tan tan nyamude lato sababu sun gol endam o do fugata wala jukiti fa hande to antu sun nyamdu bendi la halla sukabe warata fe fuf nan tan nyamdude so yo goro fuf ke ngidum dun dun do no lata sababu rafi gonda den kanko modo galle lamido kureji suni loti jude mako on do lota o goda fuf no sorto basu nyandam tunni hadata
himbe be min kawri yoru e bamako kanya dukkol tivide suka mubben fu nyamdata dun beedan en dan hakkone mabbe be beere yindirde be mallondira dum wobbe kolliti vide nyamde le asete ngaji on yo golle kanan kobe
suka be denta nyamdi hono mu wala jidon diran e pabon diran basu muni nona ko non nyamdu furuba buri dina gor fuf nyama fe mo ena jati gal suskaabe ndentata nyamdude ko buri hewde be jidondirta garf kawral dun nata hakuna mabbe suskaabe nan ndenta ilahal be dan hawrude butan dun amsataaji
nafa mudon ana mawni sini suskaabe mawni dun wadan faabe ballondira be anda koy mabbe dun laato do saba faabe laato worbe jogi be hakkilo dun woni ko holti wiide sirati gitraware andindo kabaru neda ko
sa fortifie les liens
suskaabe mbude nyamdude be dan yidondirde tay kam wiide su goto mabbe nyaki wattu nyamdu goto fuf lanoto bilanden fudata wata lokkillo bandu
nyamdude ana jogi nafa sanne woni ko holliti wiide andi be fina tawa yogabe fadde mon jodaade nyamdude sukaabe fu nja loto juude mum en tafon wi andi do kabaru fina tawa Musa Bala Balo gondo segu dun wadan fa suko anda hono jogoto hore mudon hakkunde himbe
o momade labbe wattu nyamdu dubbe heccude puddotal lutude juude mum en non dum jogtoto fa yottaade miragel le lota ngota dun don hulta teddugal jilli e watangul hakkilo bandu ne yidi monira do on ne teddinama den nom do man utlolo do juude mak tilke o wada jikidum so miragel o tilke lotu juude mum den no fuddata nyamdu non dun munira do fuddata joka nidibe
nyande fu jodaade nyamda buri buitaade tawena andido kabaru neda ko siratiki traware hakkilo mudon dun wadan fa suk o ite hakkilo mudon o wadde kanyun tan goto
to yimbe nan denta nyamdude no hulta jomun nana feliti fuccude kala ko hebi e hunde jogide nafa sanne e leedimenti golda fe no ku jowadi do goro fuf o lahal mudum e le aseti honi goro fuf na dan tan no hore mum dun do taykete le ngurdam mabbe e le korata sa dum jawta ko fitido ko hebi baso o mum dan no dum lota ko fitta hido to ni mo jukti nyamdu kanko tan
andi be kabar fina tawa ko li tv de ko suka be joddo to fa nyamdo dun dun an way hono janginde dum ben sabe dun wadan fa be keba famu sanne do kabaru teddengal ba bondiral e dokkondiral juude dun wadan do fa be gattana ko e mabbe yonki sini be latake jokolbe